chirete chimulio kuotoka nkasita chimula kufukirira automatikale chiba chirina kuotoka mukwano umanya nze mwembe nawe funa emirembe mufawo chitule timama kwe balongo sanga temafumina kalifo mwe bulumi uwe kulira
nsirikirira nempulirizo mutima gwange gakukuba kuyita linnya lyo ne mu birungi bye nsaba katonda ekisookera ddala kumwetya mazima ddala ggwe ne bwe ntunula ku ggulu ekirungi ekiri ekikwefaananyirizako ndowooza munyeenye oba ogute ngwe gute kati abalala bagambeseri
kati mpulira ngo nzomulira muno mu mutima munda
Police specialist.
Police specialist.